Kisha we left. Bahati tena.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Gaza. Gaza lili wela yunai no su. Gaza lagi nene gunagin dain. Gaza lagi nene gunagi gawon. Edwana lenga lang jamile mulot. Gaza lili wela yunai no su. Gaza lagi nene gunagin dain. Gaza lagi nene gunagi gawon. Edwana lenga lang jamile mulot. Nashiva isere. Nashivaisere, amusere nalele.
Nashivaisere, amusere nalele.
Gata, gato lo moni le jaolai. Tony Mogi, Lala Jelai. Inakupa moyo. Usiwe mchoyo. Nakupa moyo. Nashibai, yangu tukai. Ngombe mahari nilizoto, zitarudishwa.
Sawa.
Vipi jeraha alijapo, nani atanipa.
Dawa.
Umeniachia machozi mama, ukona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama, nashibai sere. Umeniachia machozi mama, ukona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama, nashibai sere.
Nashibai sere. Nashivaisere, amusere nalele.
Nashivaisere, amusere nalele.
Una kuzizi negezungaga mama. Ne wala nyela radilo nabi mama. Maimagil mabelele zivad mama. Nashivaisere.
Umeniachia machozi mama. Ukona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama. Nashibai sere.
Shama.